Bodani, ndingugqirha Joe yaye ngobambiswano neGEMS eyona medical scheme ikhethwa ngabasebenzi bakarhulumente ndizibophelele ukwenza umahluko kubomi bezigulane zam. Andisayi kuze ndilulibala unxunguphalo ebusweni bukajoni mhlawumbi andimazisa ukuba unomhlaza wedlala lobudoda. Wayetshonelwe ngamalanga emini kodwa sidibene neqela lengcaphephe zezamayeza sayilawula yaye namhlanje ujoni akanawo nonjani na umhlaza wonwabela ukubethwa ngumoya kwisithuthuthu sakhe samhlamnene ebesoloko esinqwenela. iGEMS ekhethwa ngoogqirha bentsapho. Tsalela iGEMS *120*4367# ngokwemimiselo nemiqathango neendleko zesiqhelo ze-cellphone.